basebeletsi ba masipala le re tliseditse ditshebeletso tsa bohlokwa nakong ya sewa se bolayang le bahale ba rona. Jwale behang maphelo a lona ka pele. Samomed Medical Aid e fana ka di-vitamin tse ngata le melemo e mengata ka tjhelete e tlase. Ho joina Samomed, SMS-a lebitso la hao le masipala eo hirileng ho 47892. Re tla o letsetsa. SMS ke 50 cent. Samomed, real heritage, real people, real healthcare.